dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turaha mikoro mugenzi wacu Eric Bagira Ubusa uri Kigali mu Rwanda
Kongeye kubifuriza ibihe byiza mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo muri kumwe na Eric Bagira Ubusa dusangira ijambo ya none iragaruka ku ngingo yo gufunga umusubirizo insengero n'imisigiti hirya no hino mu Rwanda ubutegetsi bufatiye ingingo bwavuze ko busanga haba mu nsengero ndetse no mu misigiti hakigaragara izitujuje ibyangombwa bityo ko zigomba kubanza zikabyuzuza bimwe mu by'ubutegetsi bubasaba ni ukugira aho basengera hasukuye ahagaragara kandi batagize uwo babangamira ku kijyanye n'urusaku Hari kandi ko bagomba gutambutsa ubutumwa bubunyura bubabwiraho kubagumura. Kugeza ubu mu Rwanda insengero n'imisigiti bibarirwa mu bihumbi bimaze gufungwa. Muri uko gufungwa kandi hari abapasiteri byarangiye batawe muri yombi insengero zabo zikimara gufungwa. Bakekwaho ibyaha birimo kurwanya ububasha bw'amategeko ariko dutegura dusangira ijambo bari bamaze kurekurwa. Kugeza ubu kandi mu Rwanda harabarurwa amadini n'amatorero asaga 700 yanditswe ku buryo yose hamwe n'atari yandikisha ari mu gihumbi 500. Muri iki kiganiro murumva abapasiteri batakambira ubutegetsi ngo bakomorerwe. Murumva icyo abakirisitu basanzwe n'abasilamu bavuga ku byemezo byafashwe. Muranumva icyo abategetsi batandukanye muri leta bavuga kuri iki cyemezo. Turatangirana na Professor Anastase Shyaka umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere mu Rwanda rufite mu nshingano amadini n'amatorero avuga kuri iki cyemezo.
Ibyo turimo gukora ntabwo ari gufunga amadini. Nta dini na rimwe cyangwa itorero twari twafunga. Icyo dufunga ni abakorera ahantu hatujuje ubuziranenge n'ibintu bibiri bitandukanye ushobora kugenda ukabona idini runaka ry'abangirikani cyangwa katolika mu izo zikomeye irakora ntawe arikozeho ariko kubitanya n'akantu k'agasantarari karaho mu kabande hadafite ubuziranenge namba nubwo ari akabangirikani cyangwa abagatolika uragafunga ariko si bufunze ni ukuvuga ngo ahangaha ntabwo hujuje ubuziranenge bwo guhurira abantu benshi kuko habera urusengero hafiri cyangwa itorero ubwo nabyo tuzabigeraho mu minsi iri imbere igihe tuzaba tubona abagaragaraho kubusanya kubangamira amategeko no kubangamira umutekano w'abanyarwanda ibyo tuzabigeraho ku munsi wa none birakorwa siko tubikora birakorwa n'inzego z'ibanze kuko RGB ntabwo ishinzwe kubaka ishinzwe ubuziranenge bw'imyubakire murabizi abashinzwe ubuziranenge bw'imyubakire bazi aho abantu bahurira bazakwiye gusengerwa aho nibo bagenda bakareba bati ahantu ntabwo bajyanye n'ibisabwa no kuba ngo kugeza uyu munsi cyo koratwe arage bicyo twakanguriye abantu no kubabwira ngo aya matorero n'amadini baba bafite ibyo bibazo twarabibamenyesheje mu cyumweru gishize abafite aho basengera cyangwa basarira hatajyanye n'amategeko aho ngaho harafatirwa ibyemezo gusa twe nk'arage nta torero cyangwa idini turafunga gusa iki tuzi kandi twanamuganiriye nabo mu cyumweru gishize nuko hari izo nsengero zituje ubuziranenge zirafungwa kimwe n'uko tutazongera kwemera ko abantu bajya ngo mu buvumo ngo muri ngo mu butayu ahantu hameze nabi mu mashyamba injoro akenshi bakanahabibira abo bibyo bagahuruza polisi ibyo ntabwo ari byo imana irakeye ifite umucyo kandi turabizi twese ntabwo imana igomba kwihisha kugira ngo uyisengere reka tuyikorere ahantu hakeye tunayisengera ahantu hakenye n'uburyo bwo kwihesha icyubahiro nagira ngo rero rwose byumvikane ntabwo leta y'u Rwanda cyangwa RGB ifite ibyo irimo gupfa cyangwa igiye kujya mu mitsi n'abanyamadini n'amatorero ashwi
mu nama urwego rw'imiyoborere rwagiranye n'abanyamadini n'amatorero i Kigali mu Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa kabiri benshi mu bafungiwe insengero n'imisigiti batakambiye ubutegetsi babusaba guca inkoni zamba
urebye u Rwanda uko rungana mu ikarita y'isi kasa n'akadomo ariko nubwo turi akadomo turasobanutse n'ahantu hose baratuvuga bakadushima ariko ese koko kugira ngo tubitorero tubashe kubwira umuntu iby'ibiyobyabwenge bisaba yuko tugira hektare ntibisaba ko umuntu avugana n'umutima ku wundi niba turi akadomo ntabwo buri rusengero ruzagira hektare cyangwa igice cya hektare u Rwanda twarumara ariko ni muduhuru ubwa RGB kugira ngo tuvugane n'iyo mitima iriho irarimbuka iriho irashira mwatubwiye roho nziza mu mubiri mwiza ntabwo bisaba hektare ntabwo bisaba amapave abantu gupfa barashira turabikeneye ni byiza pe ariko mutubabarire mudufashe dufashe abanyarwanda kugira ngo abantu bacu be gushira
ibyuma by'insengero zacu nibyo bikora mana kubera imikorere myiza dufitanye na leta
Rero uyu munsi wa none dufite ikibazo insengero zirafunze. Kandi abo mutuma ni twebwe. Abo tubwira ni tubabona. Uyu munsi wa none ntabwo ndi buhamagara abakristo mbabwira ngo nimuze duhure barambaza pasta. Turahurira hehe ku rusengero rukinze. Rero banjya kubahwa. Mbanye kubahwa abayobozi bacu.
Ariko pastor
Karamel.
Pastor Claude
Karamel.
Si wewe wabajije icyo kibazo kare? Bagakiguhera n'ibisobanuro?
Ntabwo basubiranya kubahwa. Bose ndababaye nazindutse njya gutoranya kwa perezida wa Repubulika nishimye nezerewe. N'ubu ndacyamunezerewe mugende mututumikire ngo abapasiteri. Bafite ikibazo gikomeye. Baremera gutumika ibyo batumye. Ariko ikibazo aho bavugira ntaho bafite
inzego z'ubuyobozi.
Niba twarashyize agaciro muri bano bantu tubadutumaho tukagira ibyo tubakorera ejo tugata agaciro imbere yabo, ni ryari bazongera kuduha agaciro ku byo mwadutumye? Urugero nk'ejo bundi nari ndi mu gikorwa cyo gutangira abantu mitiwere n'abana ndi gufasha, nabo nari nafashije umwaka ushize, amaraporo arari mu murenge nkuramo no mu karere arahari, abantu babanyituyeho ngo funga ngo ibindi byose ngo turabyanze. Imbere y'abaturage nafashije nahereye abana mituwere ngo funga kano gasengero kawo. Abo bantu nitubasubira imbere ari mwe mudutumye tuzahabwa agaciro, kandi ari twe banyabwenge tubwiriza n'abaministri babahari n'abandi banyabwenge barahari tukababwiriza bakumva. Aba bantu bazaduha agaciro hari uwasha akadusuzugura imbere yabo.
Twaratunguwe tujye kubona turabona Leta iraje muraje muradufungiye ibi bibaye bitangaza. Kuba duhindutse si bigenze bite kandi dukoze se kirirego kinoneho rwose. Ubu ngubu ndakubwiza ukuri itorero mu cyuna cyane cyane muri Kigali.
Kuwa mbere ushize twakoranye inama n'umuyobozi wa karere aratubwira duha iminsi ibiri ko tugomba kuba twakemuye ibyo dusabwa. Iminsi ibiri ntabwo waba wabonye ahantu ukodesha heza nk'uko nawe uhashaka. Erega burya nta n'ukorera ahantu habi abishaka, ahubwo mu kwiyubaka uhera ku itafari rimwe ukagira bibi ukagira atatu ukazamenikamye noneho ukazakora fondasiyo. Rero rwose kira kintu cyo kuza bagahita baduhagarika ntabwo cyadushimishije kandi cyaradutunguye. None niko bamfungiye bizaba ngombwa ko n'abakristo batatana, ubwo nzakora iki?
Tumaze kumva ibyo byose twateze amatwi n'abakristo basanzwe tugamije kumva icyo babivugaho. Uyasengera mu itorero ADPR mu mujyi wa Huye.
Ibi byatugezeho natwe ibyo gufunga insengero. Mu by'ukuri nk'icyo warumbajije umbaza mu buryo izi nsengero zifungwa, iyo rebye usanga mu by'ukuri nibyo kuzifunga, kuko hari aho usanga urusengero rutagira ubwiherero, kuko ukabona urwo rusengero rutagira ubwiherero kandi abantu batura amafaranga kumva nabyo ni ikibazo. Ikindi ugasanga niba hari abashyitsi baje kubasura, ugasanga ntibafite ahantu bashobora kubategurira ifunguro, ugasanga hari umwanda. Mu by'ukuri ikintu Leta iri gukora cyo gufunga insengero hamwe na hamwe ubona ari byo, kuko usanga nk'ahantu ku rusengero hari icyondo. Ikibabaza nkatwe abakristo ni uko dutura dutanga amafaranga, ya mafaranga dutuye tukumva ngo ajya hejuru ngo n'ahantu bita ngo bajyane imimuriko. Iyo mimuriko ntigaruke ngo izi ikore imirimo yafasha abaturage. Ndatanga urugero nko muri Nyaruguru, twumvise ahantu urusengero abantu bari barimwo basenga, twumva inkuba ngo yakubise abantu. Mu by'ukuri iyo baba bafite umurinda nkuba ntago hari gupfa abantu bangana batyo. Niyo mpamvu rero kuba Leta ikunda abaturage nta kuba baraba fungiye hamwe na hamwe usanga ari byo. Yego si inyongera hose, ariko amakuru numva no ku mbuga nkoranyambaga kuntu bamwe babivuga nta winubira ko bafunga urusengero, kuko ntago basanga urwujuje ibyangombwa ngo barufunge.
Ku ruhande rwawe uremeranya n'ibyo Leta iri gukora?
Ku ruhande rwanjye rwose ndemeranywa na Leta ibyo iri gukora. Muri ADPR niho nsengera, ariko usanga ibi bibazo byaho byose bikemurwa n'abakristo. Noneho ukibaza ese ko buri munsi haba gutura amaturo ukumva ngo yagiye i Kigali? Yego hari ibyo akora, ariko abakristo bahasi ntago basobanukiwe neza. Nayo mpamvu bagira impungenge, nabo barishimye baravuga ati niba zifunga ayo mafaranga dutanga agaruke yongera tugarukire agira icyo akora ku rusengero. Nkanjye rero nkanjye ubwanjye mu by'ukuri mbona kuba barazifunze nemeranywa na Leta rwose ijana ku ijana.
Ku rundi ruhande ariko hari abavuga bati arimo kubangamira ubwisanzure, icyo cyo urakivuga iki?
Iki kintu nkivugaho ntago babuza abantu ubwisanzure. Ngendeba iyo mugezi wanje iwanje ni ibintu bisanzwe si mu rusengero ariko mu rusengero na hantu hagomba kubaho na hantu imana iduha umugisha tugomba natwe kugira icyo dukora ku rwo rusengero ngiye mu byukuri abavuga yuko bidakwiye ari hohotera nge mbona atari byo yenda nuko utaragera nko mu nsengero zo mu cyaro hari ahantu uje mu rusengero ugasanga rurava kandi bagatura kwibaza se ko abantu batuye kuki tutasakara urusengero ku rwange ruhande mu byukuri nta kubangamira kurimo nge mbona ntago ari ukuduhohotera kuko baravuga bati niba hari ibintu by'urusaku hagati mu nsengero ziba hagati mu ngo mu byukuri nk'abantu babarokore cyangwa basenga ntago babasha gusenga buhoro ngo wigarure ntago bishoboka ugeza aho kamera nk'ufashwe n'ibisazi ugasenga cyane nuko ngusa hari igihe umuntu abarwaye mu rugo insengero zituranye n'ingo akenshi hari igihe usanga koko zibangamye uzumve nk'umuturanyi wawe akoresheje ibirori agusaba uburenganzira ati nzakoresha ibirori uzihangane urabizi uri mukuru uzi ko urusaku rurimo umwana ataryama noneho shyiramo urusaku rw'urusengero icyo bavuga reka tugendere ku mategeko njye niko mbyumva ku rwanjye ruhande ntago leta itwanga
ibitekerezo by'uyu mukirisitu ntibihabanye n'iby'uyu musilamu kazi nawe mu mujyi wa Huye
nakera yari ariko hariho amasengero aciriritse uretse kwibi turi mu bihe bya nyuma ibintu byarahanuwe yuko igihe kizagera hakaba amadini menshi ko reka tubyumva turi abana n'ijamirongo 621 bavuga bati hari igihe kizaba kizagera cy'amadini menshi hari igihe hazaza ababwiriza butumwa n'abahanuzi benshi abantu bakajya bagenda babyigisha abagenda bafite ibitabo babitanga ariko nyine tukagenda tubiseka nk'abana n'ubu byarageze amasengero yabaye menshi abantu bararara bavuza amaruru abandi baririrwa bavuza amaruru bafite ibintu by'ibyuma byateye bakirirwa baburuga bagira gute reba ugasanga noneho hasigaye si no gusenga njyewe nigeze guca ku rusengero pasiteri abwira abakirisitu ati imana ntikunda ibiceri imana ikunda inoti imana ikunda amafaranga ntambeshya nawe Imana ikunda amafaranga Imana sirarya ayo mafaranga Imana idakunda y'ibiceri baba bashaka inoti zo kugira ngo ayo matorero rero adashinga atabyina abantu bakaza nk'ahantu bagahasengera noneho umuntu yazumva bimucanze akagenda akajya hari agashinga shitingi agakubita ingoma n'imizindaro abantu bakaza bakuzura ngo si izo sengero zidafashije turi ibyangombwa izo bazifunga kera hariho urusengero rw'idini gaturika hakaba urusengero rw'abayisilamu ndumwana hakaba urusengero rw'abaporo hakaba urusengero rw'abadiventisiti abo bantu niyo madini numvaga ariko amadini ari muri iyi si niba koko basenga koko ntawabimenya
ariko hari abafashwa nk'uko babivuga
hari abasenga ntabwo ushyira imanza mu isengero ariko rozirakabije ni nyinshi ku buryo bukabije
ubwinshi hari icyo bitwaye zibona abazisengeramo
abazisengeramo se ko mbona koma n'abazisengera mu byamara kabiri bagashwana kandi bagapfa umutungo kandi utangwa n'abakirisita ugasanga abantu baba bayobozi bariho barawupfa kose insengero ntibazifunge zose kuba abantu bakeneye gusenga n'imana irashaka ko abantu bayisenga n'icyo yaturemeye ngo tuyisenge ariko bakagabanya hari insengero zikabije
gute
zikabije zirara zivuze induru zisenga n'injuru zirara zivuze ingoma nizo zikabije abantu bakarara bahagaze dore hari nk'urusengero ruri hepfo hariya abantu barara basenga barara bavuza ingoma ibaze ko bavuza ingoma n'abanyamatyazo bakabyumva kandi rwitwa deperi no mu matyazo harinda deperi ibaye imwe hari icyo byaba bitwaye
Pasiteri Zabroni Habimana ni umuyobozi w'itorero Nazareni mu Rwanda icyarimwe n'umukuru w'ihuriro ry'amadini n'abantorero mu karere ka Huye Butare uyu muvugabutumwa ari muri komite yashyizweho ishinzwe kugenzura aho bimeze neza n'aho bitameze neza muri iyi nkubiri namubajije nawe uko abona iki cyemezo cy'ubutegetsi
iyi gahunda ya leta abantu babyita ko ari ugufunga ariko njye mbibona ko atari ugufunga ahubwo ari uburyo bwo gukosora ibitameze neza niyo mpamvu bitari ugufunga kuko aho basanga hujuje ibisabwa ntabwo bafunga bahatanga inama
duhe isura noneho ya karere ka Huye
mu karere ka Huye isura yaho twafashe gahunda yo gukora komisiyo yo kugenda igenzura amatorero n'amadini ayujuje byangombwa n'atayujuje turagenda tugera ku mirenge yose tugarutse twasanze hari amatorero umubare wa 267 muri ayo magana abiri na mirongo itatu na mirongo itandatu na arindwi twasanze atujuje byangombwa ari ijana na mirongo itatu na rimwe. Haize inama yuko baba bahagaze gusenga batunganye aho bazaza bateranira. Nyuma yaho ayandi ijana na mirongo itatu na atandatu twasanze afite inyubako ariko hari ibyo babura, nabo tubahereza inama y'uburyo bagenda buzuza ibibura ariko bakomeza basenga. Kugeza ubu benshi ko barakomeza bubaka basana, umwuka umeze neza kandi abantu benshi barazakiriye.
Ikibazo bahuriyeho bavuga ngo tuva hano ku itoro runaka tugeze kurindi runaka dusanganye ni rusange ni kihe?
Ikibazo dusanga cyane cyane ni isuku. Usanga ubwiherero ari buke, naho buri ugasanga udatunganije neza. Aho niho cyane cyane twasanze muri rusange mu matorero n'amadini yose.
Ku ruhande rumwe ariko harabavuga bati nkuko babyita ngo gufunga insengero no kubangamira ubwisanzure, mwe mubibona mute?
Burya ikintu cyose iyo kije gisa nkaho kikubangamiye ni kubyumva. Burya n'umuti iyo unywa unkurura, ariko nyuma yo gukira ukumva wa muti wakugiriye akamaro. Njye ntabwo mbibona ko ari ukubangamirwa, ntabwo ari uguhohoterwa, ahubwo ni ukugira ngo tugire igihugu gifite isuku, dusengere n'ahantu hasobanutse hameze neza.
Abakristo rero bakavuga bati nabo birababangamiye niba bafunze wenda mu murenge runaka kugira ngo ave mu murenge ajye gusengera mu wundi, nabyo birabangamiye, mwe mubibona mute?
Urumva kuva mu murenge uja mu wundi biragoye kandi biravunye, ariko ni ngombwa, ni ngombwa kuko iki kintu njyewe ngihereza urugero, igihe leta ashyiraho gahunda yo guca nyakatsi abanyarwanda benshi bararize baramiza, abanyamakuru baravuga, ibihugu biravuga, ariko ubu ngubu u Rwanda ni intangarugero kuko nyakatsi yacitse. N'ibi gahunda za leta z'amadini abantu barababara bavyivovotera, ariko ejo n'ejo bundi bizabishema mu gihugu cyacu.
Ubu se ku ruhande rwanyu mu itorero muyobora mwujuje ibyangombwa bimeze bite?
Hari ibyo twujuje byangombwa, hari n'ibindi turimo tukomeza gukora. N'ubu ngubu gitumye nsanze aha ngaha, hari izo ndimo gukora kandi nizeye ko zose tuzabikora kubw'imbaraga z'Imana.
None se abapasiteri bandi bavuga bati baradufungiye ariko bigiye kugusha abakristo bacu, icyo cyo mukibona mute?
Izo abapasiteri benshi barabivuga, ni imitekerereze, niko batekereza, niko bibwira, ariko kwemera kuba mu mutima aho abantu bateranira siyo mpamvu idutera kwemera. Njye ndizera ko nta ngaruka nyinshi izahaba, kandi uzasubira inyuma akagwa bizaba bimuvuyemo, ariko ntibizategwa yuko ari uko bafunze urusengero. Kuko ntabwo twizera pasiteri, ntabwo twizera inyubako, twizera Imana imwe n'umwana wa Yesu Kristo. Murakoze.
Muracyateze amatwi ijwi rya Amerika muri dusangira ijambo ku ngingo yo gufunga umusubiriza insengero n'imisigiti hirya no hino mu Rwanda. Muracyari na Eha Kabagira ubusa. Benshi murarimenyereye kandi muzi n'icyo risobanuye cyane abo mu idini ya Isilamu. Muri iki cyumweru dusoza ubutegetsi mu murenge wa Nyarugenge mu murwa mukuru bwasohoye itangazo rihagarika indangururamajwi kuri Isilamu kuko ngo ziteza urusaku. Gusa nyuma twamenye amakuru ko impande zombi zicaye zikemeranya ko izi ndangururamajwi zahamaho, ariko hakagabanywa ibipimiro ijwi rihamagarira abasilamu gusenga ryageragaho. Mbere y'ibyo ariko Shehe Suleimani Mbarushimana, umujyanama wa mufti w'u Rwanda, yari yagize icyo adutangariza.
Ikibazo cy'uramuhamagaro ubundi muri Isilamu witwa Adhana ni umuhamagaro ukorwa kugira ngo abayisilamu bamenye ko igihe cyo gusenga cyangwa gusari cyageze, ariko nabyo uko Isilamu ibiteganya ntabwo bikorwa ku buryo bigira uwo bibangamira uwo ari we wese, ahubwo biba ari ukwibutsa nk'umuntu wari uri mu yundi murimo. Twumva ko rero igikwiye atari ukuhagarika iyo Adhana, ahubwo ari ukuyikora neza, umuhamagaro ugakorwa ku buryo nta n'umwe ubangamirwa. Ubundi hari nka mikoro ifite ijwi ryirengera rigatuma hari nk'abo bibuza gusinzira cyangwa se kuruhuka, ibyo rwose tugasaba ko bikorwa mu ijwi ryiza rihura rigera kuri ba bandi gusa bakora iryo sengesho kuri uwo musigiti. Ntabwo twari twamenye rero ko hari aho birimo bitera ikibazo, twe kenshi twajyaga tubaza ko tugura ati ni igikorwa gikorwa neza ntawe kibangamira mu minsi itanu kikaba kirangiye. Nkamwe mwabikurikiranye rero mwumvise hari aho byateje ikibazo twagira uko tubisobanura nanone kurushaho. Mu by'ukuri rero ya muhamagaro uwo ari wo witwa Adana ihamagarira abayisilamu bavuze gusari ushingiye ku idini, ntabwo twavuga ngo bafite rero no kwemera, ahubwo ushingiye ku kwemera kw'ibanze ry'ukwemera rya isilamu, kuko n'ubundi buhamagarira abantu kuza gukomeza gusingiza ya mana imwe, gusenga ya mana imwe iruta byose, kubakura muri wa murongo wo gukora ibindi bikorwa bakiberwa igihe cyo gushimira Imana. Ku buryo rero kuba hari uwavuga ati uwo muhamagaro n'uhagarare yahagaritse kwemera Imana no kuyiha agaciro ikwiye igihe cyayo, tukibwira ko rero nta muyobozi wabikora, ahubwo yavuga ati habaye ikibazo kibangamye muri uko mwagishakira igisubizo, tukanabiganira tukareba tuti niba ari ijwi ribangamye ryagaragaye rikorwe ku buryo bwiza abari mu musigiti imbere baryumve babikore neza, kugeza ubu twese twabona ahantu batwereka bati byatubangamiye byatubujije kubaho no gukomeza gukora ibikorwa byiza. Ni igikorwa cy'idini rero.
Abayisilamu muri rusange nabo bavuga ko guhagarika adhana byaba bibangamye.
Kuba wabangamira abantu uzatubangamira, kuko ikintu cyose kiza ari impinduka mutamenyereye kirabangama, ariko rero umuti wose iyo umuntu arwaye indwara yakira umuti ukuje, bizatubangamira ariko tuzabimenyera, kuko biri kose bizatubangamira ariko bibaye byiza. Habaho ubwumvikane n'imiyoborere wenda n'aba ya leta n'idini bakaba bashobora kumvikana wende igihe n'iminota izagiye iberaho, kubera ko akenshi azana ntabwo igimara iminota ibiri, ubwo rero umuntu ibangamiye aba ari ukwigiza nkana.
Koko ubusamu niba isaha yo gusenga tuyibwirwa n'uko batoyazana, urumva hariho benshi batagira amasaha. Iyo yazana bayitoye niho buri wese amenya ngo isaha zo gusenga zirageze, akaba ariho asenga. Ye burya azana hari n'abo ikura mu murimo bagahinga angiza ati isaha zagera, kuko nta masaha bafite, akaba ati umusilamu aravuze isaha zo gutaha zirageze, bikamukura mu murima. Azana rero wumva ko usibye twabasilamu n'abatira abasilamu burya ibafitiye akamaro. Hari n'uw'ibyutsa wo mu giturage nk'ubayitora wa hari hakurya impari, akumva tuwa musilamu aravuze burakeye bigatuma byuka.
Tuvuge ko bayivanyeho ku myemerere yawe bivuze iki?
Umva nk'abasilamu twaba tubangamiwe, koko benshi muri twe hari utamenya ko isaha zo gusenga zageze.
Mu gusaba ubutegetsi bw'umwabuza bikire
twabusaba ko babutwemeraho azana koko ntagifata iminota myinshi. Iyo ifashe iminota myinshi nka Bilali yayitoye ifata iminota itanu ikaba irangiye, sinzi ko n'itanu irangira ikahita mikoro ireka.
Ingorane ntakuzabura no kubabara kuba yabujijwe ibyo amenyereye imyaka mirongo ingahe, kumva ko kanya kugira ngo atabyakira hamwe kintu cy'akababaro, kumva ko abujijwe bwa burenganzira bwiwe yahawe n'Imana kandi n'itegeko nshingarira byemerera Leta y'u Rwanda, umva kwambura umuntu none n'icyo arasanzwe afite biragoye ako kanya.
Dutora zana saa kumi n'imwe, saa kumi na mirongo ine n'itanu zo mu gitondo, saa kumi na mirongo ine n'itanu abantu ni baba babyutse bitse abantu babanibwe kujibira gahunda n'iziba zatangiye abantu bakajya mu mirimo, ubundi ku manywa niho dutora zana manywa se buriya nabyo birasakuza, ubwo Leta nyirizagena igikwiye ko Leta atari itureberera. Kumva abasilamu ntabwo babangamira nta ngoma bavuza, niyazana gusa yarangira bagasari bucece, ntawusahawirirwa mu musigiti, niyazana nyine niwo muhamagaro wacu, twebwe nta ngoma tuvuza, munarahamagara nyine amwita Bilali agahamagara abantu bakaza gusenga.
Bavuze rero ngo iveho kubw'imyemerere yawe byabivuze iki?
Byambabaza.
Bibaye ngombwa ko hari icyo usaba Leta kuri iyo ngingo?
Nayisaba rwose kudafunga zana, ahubwo wenda tukaba twagabanya ariko ntibafunge, ntibafunga zana. Zana nidukangurira gusari, nitumenyesha igihe kigeze, undi atarazana nta n'uwamenye ko isaha zo gusari zageze.
Agira icyo avuga kuri iri fungwa ry'umurundo w'insengero n'imisigiti mu Rwanda, Perezida Paul Kagame ubwo yasozaga umwiherero w'abategetsi bakuru waberaga igabiro, yavuze ko n'ubusanzwe afatiye ku nsengero 700 zari zimaze gufungwa mu mujyi wa Kigali zari zarabaye akajagari.
Reka mbavugire naho nabonye nyine bavuga ko niba ari nko mu mujyi ubwawo bafunze 700 mu mujyi wa Kigali, ubwo ne za bohorzi zitanga amazi nta nizo zifite 700. Ikindi kintu cy'umusaruro tugejeje kuri 700 muri uriya mujyi ni iki? Ni amafakitori turayafite ariko amadini 700 mwarinze no gufunga, ubwo bivuze ngo ni akajagari. Akajagari kabaho kubera uko sisitemu iteye, uko iriho kabaho bitewe n'ikintu kibuze mu muco w'imibereho n'imikorere. Ariko reka nkwereke akajagari nka kariya kaba ahantu h'ubwoko bubiri, kaba ahantu abantu bakize barenzwe bikageraho umuntu yikorera icyo yishakiye, hanyuma amategeko cyangwa ibindi bahizeho akazabishyira ku murongo, cyangwa se ayo mategeko akabibuza kuba byagira ingaruka mbi aho biri. Aho niho hambere buriya ari Amerika twavugaga, ari ibihugu byo mu Europe, rimwe na rimwe bo aho kajagari karahaba nta nicyo kabatwara. Nubwo abantu baho barenzwe bari mu bindi naho kajagari kagenda kakavuka, bafite amategeko bubatse, bafite structures ziriho zibarinda aho kajagari kakaba, ariko ntikagire icyo kabatwara. Ahandi kaba hakabiri ni mu batagira icyo bagira nkatwe ku mpamvu iyi itandukanye n'impamvu yabari yabandi. Impamvu ni nyinshi ndavuga nke. Iya mbere izi uko duteye u Rwanda Afurika henshi uko isi tureba uko dushaka natwe kandi ibyo dusa n'abemeye ni ukwibera ako kajagari tugaheraho ngaho. Aba kajagari karaho madini amacaci 700 mu mujyi wa Kigali nubibuza u Rwanda rwabaye rwa rundi rubuza abantu freedoms abantu kwida, ntabwo binyagambura barabuza church, barabuza makanisa madini kubaho uko ashatse bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite. Ni ukuvuga ngo ubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyize n'ako kajagari nta nicyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ariko ubundi ayo makiriziya 700 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabajije ngo ni za boreholes ziraho ni iki? Ni amaduka, ni amafakitori afite akora, ni inganda ashwe. Ntacyo biguha ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo. Ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Nujya kubihungabanya turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze. Kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dusigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho hari za tekinoloji ko dufite izihambaye tugikomeza dutera imbere, ibyo turabifite bindi bageraho bakarengwa bakabwira n'abantu bati nimuge no mu bindi nimuge no mu bindi mwikorere ibyo mushaka.
Ikiganiro dusangira ijambo cya none, dushimiye buri wese ku ruhare rwe mu kiganiro. Mwakoze kubana natwe muri gahunda zacu ngaho zikomeze zibanogere. Mwari na akabagira ubusa naho utaha.
Aha rero amahoro
turamushimiye mugenzi wacu Eric Ebagira ubusa ari Kigali mu Rwanda. Namwe abakomeje kutwumva twongiye kubashimira umwanya mwafashe mukurikira ibiganiro byacu hano i Washington. Mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.